Yeah, you got that music. The bearded boss. Which can in the building.
KNB.
Yoska.
Records.
I find it uneasy. Kungala sagwilizana. Fighting each other. Now I'm wishing that. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko.
But I'm not with you, well. Habiti if we left you kupweo. My number twikala fi one singa na luwa. Bila kufi chance. Kuku pola mu pola love neshi ili kwisa kanshi. Indu of course but intika kufi panshi. Pafu na lufi anya ndubo wililo. Life goes on friendship ikonka nyepo hililo. Nebo shafikosha super kwa timololo. Bila hard device inki kwa nisho kusufa nangu wanbo. Bili light him darkness inkendi nangu wandu.
Now listen.
I find it uneasy. Kungala sagwilizana. Fighting each other. Now I'm wishing that. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko.
Batila fiati huja ni muzonda. Nishifika lamba sana na alufi anya Mr. Zondi. Jeven fechi shinkali mbini negonga. Kozi deli mpushi shechi konko fe mkona. Nishini shinta mwishkunda ipusha. Ushena ninkupa buda wishkunga wafika. Munga chite nji sembe chenze pali wepisha mupen. Before tabula ilo wishiku. Wankana nikali moyo ndeta shafele sana kali na umoyo. You hate me for no good reason. Now wait for my rain season.
I find it uneasy. Kungala sagwilizana. Fighting each other. Now I'm wishing that. Nikali moyo nikondeko. 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 Chita kudala, but I pray that you will find a way down in your heart to forgive my ways. Today I take back all the words I was mean. Can we make amends for all the wrongs you did? I forgive you. Would you please forgive me? Will you please forgive me? Sagwilizana, fighting each other. Now I'm wishing that. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko. Nikali moyo nikondeko.
Mr. D.
Bollocks.
Mr. D. Kuchifufu. Washu pali. Zondi mo I see.
KNB. Records.